Babel.
Cause patches.
We shere,
shere niko fora here.
We
shere, I no give it up on baby.
Super Babel.
Shere, shere niko fora here. Shere, I no give it up on baby. Merry Christmas, Happy New Year. Merry Christmas, ikwa hamu place of beer. Merry Christmas, Happy New Year. Merry Christmas, ikwa hamu place of beer.
Bona, tushapoteza wengi hapo before. Na, tushafanyiwa ushenzi, tukakata roho. Na, sisi choke, tulimtanguliza Mola. Wakwe tu sote, wanaendo baba bora. Subiri sana mwaka ufirike. Kisha ubili na maura na baraka zishuke. Kisha subiri sana mwaka ufike. Kisha ubili na maura na baraka zishuke.
Merry Christmas, Happy New Year. Merry Christmas, ikwa hamu tuliso bilia. Merry Christmas, Happy New Year.
Inabidi tuwe na moyo wa msamaha. Ikibidi tusikumbuke ya nyuma. Shake your hands, tujishike mikono. Kama umeuona mwaka, tujishike mikono. Shake your hands, tujishike mikono. Kama umeuona mwaka, tujishike mikono.
Subiri sana mwaka ufike. Kisha ubili na maura na baraka zishuke. Kisha subiri sana mwaka ufike. Kisha ubili na maura na baraka zishuke.
Merry Christmas, Happy New Year. Merry Christmas, ikwa hamu tulisubiria. Merry Christmas, Happy New Year.
Super Ben.
Shere, ni kufura here.